Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungumgcibelo omlaleli ngilithatheke leli thuba ngikubingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ke ngibongela lithuba kubahle enhlapho ukusiboleka lona. Bahle uNkulunkulu akubusise. Siyaqhubeka ke nendaba yethu nama-Israyeli noJoshua nemibandela nemigomo yempilo mlaleni. Ifikele endlule ngithe kuwe ukuze uphumelele empilweni akumelanga ube yihlongandlebe. Ukuze uphumelele empilweni akumelanga mlalele kungene ngapha izwi lenkosi liphume ngalena lingene kule ndlebe liphume ngakule ndlebe leya. Ukuze uphumelele empilweni siye sabonisana ukuthi ugcina izwi likaJehova. Abanye bethu mlaleli sifuna ukubona izinto zishabalala sihleli phansi nje. Sifuna ukubona izitha zisuka phambi kwethu sihlelele phansi siyibone sezisukile ke sesingahamba ke manje. Hayi indlela seyivulekile sesingahamba ke manje. Ngithe kuwe mlaleli akuhanjwa kanjalo. Uma ubheke ukuthi kuzaba njalo uzawulinda kuze kuvame umusa. Uke weza umuntu athi mina ngiyahlupheka. Bese uyamangala ukuthi lo muntu uhlupheka kanjani onophahla lwendlu. Kunalalala khona akwazi ukulala, uyavuka uye emsebenzini. Kukhona nje lokho, but yena lokho athi mina ngiyahlupheka. Bese ngiyazibuza ukuthi kahle kahle uyalizwisisa le gama lokuhlupheka. Yazi ngiyahlupheka mina. And uma sohlupheka ngempela uzosho yini ukuthi uyahlupheka? Ngoba ukuhlupheka ngempela uma sekufikile mlaleli angazi. Kungawo ngizibuza ukuthi umuntu uyazwisisa le gama lokuhlupheka. Ugcokile, uye emsebenzini, uyakwazi ukubeka ukudla etafuleni, uyakwazi ukuziyela le nale 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 azithengele lokhu nalokhu nalokhu, abese asebenzisa igama lokuhlupheka. Kungidide de loko ukuthi awu madoda. Hey bani, nanga umuntu athi uyahlupheka. UNkulunkulu umbuse ngomsebenzi, ufunani kahle kahle wena? Ufuna ukulala, uvuke ngeenkathi, bakwenzele yonke into wena, konke kuzizele nje osembhedeni ulele uvuke. Akuyona impilo leyo mlaleli. Nabantu abaphumelele obone sifingathi baphumelele basasebenza even today. Ake sichubeke ke mlaleli. Sigcina ivikele edlule lapho uJoshua ekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli ethi bazithathele bazikhethele amadoda ayishumi nambili ezizweni zakwa-Israyeli, indoda ibe ngayinye njalo 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 njalo. Waqhubeka waye wasethi ke kuye kuthi lapho amade ezinyawo zabapristi abathwala umphongolo kaJehova inkosi yomhlaba wonke eyakuma emanzini aseJordani, amanzi aseJordani anqamuke amanzi avele ngenhla eme enqwabeni. Ake sizweke namuhla ukuthi lo mcojo kaNkulunkulu uqhubeka uthini mlaleli. Ake ngiphinde, sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Abantu abahamba ngokubona basitakile, kepha abantu abahamba ngokukholwa bayaqhubeka empilweni. Injalo impilo yokukholwa mlaleli. Ake sizwe ukuthi ke umcojo kaNkulunkulu ke namhlanje usethini kuJoshua chapter 3 verse 14. Kwathi lapho abantwana besuka emathendeni abo ukuba bawele iJordani, abapristi abathwala umphongolo wesivumelwano bephambi kwabantu, nalapho abathwala umphongolo sebefikile eJordani, izinyawo zabapristi abathwala umphongolo zicwilile onqenqembeni lwamanzi aseJordani. Usiyabona mlaleli? Abalindanga ukuthi amanzi avela athi, kepha la izwi lenkosi ke nalabo abathwala umphongolo kaJehova izinyawo zabo seziqwilile emanzini. Ngamagama zonke lezinto ezivela empilweni zizokuthinta mlaleli, kepha uma zikuthinta ungabi nandaba mlaleli, nanoma sowuqwilile kuzona qhubeka ungabheki emuva mlaleli. Kube labapristi bathiza hayi ngeke sicwilise thina, kwasha kwacima bekumele sibone amanzi avuleka singenzi lutho. Hayi, ngabe abantwana ba-Israyeli abawelanga umfula waseJordani. Into oyenzayo umlaleli, uvulala nezingane zakho amathuba mlaleli. Iy'ngane zakho zizofunda kuwo ukuthi kuphilwa kanjani mlaleli ukuze umuntu aphumelele empilweni. Ziyophinde futhi zifunde kuwe futhi ukuthi ke umuntu ustaka kanjani empilweni. Zifunda kuwe futhi ngeke ukuthi ustakile nawe. Ake siqhubeke. Izinyawo zabapriesti abathwala umphongolo zicwilile onqenqemeni lwamanzi aseJordan eligcwele phezu kwalo lonke ugu lwalo. Usiyeso ke mlaleli. Izinsuku zonke zokuvuna. Verse 16. Ayesema amanzi avela ngenhla afukuka aba ngqwabanye kude kakhulu ngase Adam. Umuzi oseceleni kwesaRethani lowo ewuka eya ngaselwandle lwaseArab ulwandle lukaSawoti anqamuka impela abantu basebewela maqondana neJericho abapriesti abathwala umphongolo wesivumelwane sikaJehova bema baqina emhlabathini uwomileyo ngaphakathi neJordan abantu bonke bawela emhlabathini uwomileyo saze sawela iJordan isizwe sonke saphelela mlaleli thina ke sibhekene mlaleli sibheke izinto zimane kuzenzekelela nje bese uma besibuza bese sithi uyazi nami uyazi ngendlela uNkulunkulu angibusa khona angazi nokuthi kwenzekale ini bese uyazibuzisa ukuthi hey kana uNkulunkulu ubusa abantu abanjani ngoba kokuqala uNkulunkulu uyakuyalela ukuthi kumele wenzeni uphinde wenzeni futhi ukuze uzokwazi ukufundisa abanye bese umuntu avela athi yazi mina ngazi ukuthi kwenzakaleni kuvele kweze zenzeleke ke kwavele kwahabakithi awubakithi now bheka la iBhayibheli lalithi abapriesti iinyawo zabo zaqwile emanzini eqwileni kwabo izwi lenkosi lithi kwabakhona okwenzakalayo ngakho ke nawe izinto zomhlaba zizokuthinta uzozibona mlaleli zikuthinta ekukuthinteni kwazo mawungabi novalo mangasabi ngokuba uJehova usho la mazwi uthi ke nginawe angisoze ngakuyekelela ngamamagama kuba abapriesti abazange bacwilise iinyawo zabo emanzini mhlawumbe bathi uyazi uJoshua luwasimkholwa kahle ake kuthi kube uyena kwecwilisa iinyawo zakhe emanzini uyazi uJoshua lo uyazi uzenza umuntu ongcono kepha izwi lenkosi lithi benza lokho uJoshua athi mabakwenze ukuze bawele umfula iJordan nawe mlaleli zinengi izitha zakho zinengi izinkinga zakho kuningi obhekene nakho kwesisikhathi uzuphathe nama depression kwesisikhathi uzulale mlaleli uphuze imithi yokulala noma amakhambi okulala ngenxa ukuthi ke awusakwazi ukucabanga ngenxa yezinto ezikuvelelayo mlaleli abanye baze bayikhunge nokuyikhunga abanye baze bazibuze lombuzo ukuthi sikiphilelani mlaleli lalela zizokuthinta zonke lezi zinto ulikholo kepha wena mawungesabi methembe uJehova kuleso simo leso obhekene nazo ifriji inesigubu samanzi methembe uJehova kuleso simo obhekene nazo iinkinga obhekene zizokuthinta mlaleli ngithe la iBhayibheli lithi abapriest iinyawo zabo zangena emanzini zacwila emanzini emva kokucwila kwa abazange babuyele emuva bahlehle bathi ayikho lento kepha iBhayibheli lithi ekucwileni kwezinyawo zabo emanzini uqhubeka nesikhathi amanzi anqamuka abantu bawela iJordan bawela emhlabathini owomileyo ngithe kuwe mlaleli lokho okwenza wenzela abantu abaseduzane nawe wenzela futhi neingane zakho uzenzela futhi nawe futhi mlaleli ukuze babone ikusasa eliqhakazile ngakho ke namhlanje ake umethembe uJehova thatha izwi lenkosi ulifunde njengoba ngoba izwi lenkosi liphethe konke mlaleli liphethe ngendlela yokuthi kumele siphile kanjani siphilisane kanjani nabantu impilo yethu konke lokho mlaleli kusezwini lenkosi ngamamagama lelozwi lisendlini yakho lisemotweni yakho lukho konke izwi lenkosi ekumele uhlupheka uphethe izwi lenkosi ayi isimanga ke lo hayi ke ngenxa isikhathi sengizothatha ke le ntambo yiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilaphe kamlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.